studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altiner noga e lewru avril jena yamde sokidu studio tamani miden tawai le maison de la presse do pomo ko do jottino no do kabaruji du morway galo salim jawara wonto boggi jamde to sekira bon competitive de mobilaji jadin kobe de kaborde ngoni e mudun matama le badale nara banamba kanye e masina wattu jono jamare de dun lamu kobe gombe leledi be kolitide be gonde beedude bawde mabbe leede do nokkule ko dido mobilaji de kaborde mata e mudun mata le badale banamba yimbe lo wombe tombe be kuli nyaloma handen o sanne be kolitive du wala fu ko lamu fi dabareji wakkati jono nayiridi bangal denago do kabaru ju goddi kasen figol ballon nyaloma hande no hollita wiedi dun sikkita yalla suka mede be ngala dubi sappo jeddi be an tawele yambere monde annide wadde de sabi de FIFA holliti wiedi nyaloma hande o soni tidallaaji figol ballon le leydi malindi hebnaka jogal le alangaro be ngadan jukkoje fewde le leydi malindi pelle gondude do wonno bureau keso fema futu joina le leedi medindi kanye pelle de gonda le odo bureau be fuube ngadi noddango fawde FIFA tinno munchode do jukkoje no gordino di wonno no sembe kabaruji di min jogini odo betande di bismillah modon e hedade mobilaji chapande sikitabe wiyede jaddin ko be goni e mudu matam le cekita yontere de le datol nara banamba kanye e masina wattu jono wala fu bonanday di be ngadi ton tafen yimbe lo wombe tonbe hakkilaji muden jottaaki fe laamo holli tiwdi dum hulbini sanne do be gonde beewde bawde mabbe le dedo nokkule fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
nder wuro darjugu ngodirdo nara kiloji temdere e chapande joyi won ko hakki mobilaji noga e nay ndondiji kaborde bonde choyna hultama dun ana moja yu jadin ko be ngudi e majji di fuf na jahan non der furnange wuro dire don di don lam ko be nara be martina makumpa so la sabe en e kanyen gendarme be fuf ngadi landule lati sababu jamarande huli fasane kanyen wattu 17h won radioji golonobe ko hen mum be darnube golle dabariji denago du sembinama mangal pat embe na ngudi e madraji hultama wiide jadin ko be naati der ladde bogadu der commune borondun ngudi to banamba kiloji tapande jogom dido mobilaji choynama seda fuji kuliti wiide yoko uri mobilaji nogay di jon en kaborde ngoni der mun en lam ko be der jamare de yu ngatana ko e mun en akillo petino dun paba de gullude denagude batte dido kabaruji luma banamba hande go natali no haniri
yimbe lo wombe to banamba tobe be kolitiwde lamo yoppiri be ni tan wattu jono be biddo be kuli sanne hewbe mabbe fuddu keddiki le nokkule mudu en be kolitiwde do wonno dati di lamo wi hoodi nyaloma hande nayride bangal denagu wala fu ko be jiton kede kanko no docteur Abdoulaye Sako kanko no horejo sukabe jokolbe to banamba to ko ma sifido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
so gonga hali hakillaji amen jodaki tammi horom boyali ko kumpitami wiide jadin ko be rangonde badade wuro amen o denno wakat jun o kay goto fuf na huli on hande tawon non jamaanu heewido ka wakat jun o yimbe le sede tan goni ngar bulidi bangal semingol dabareji denagu di kay wala ko gollata fun so be faki kida ko o mi iwi der d'accord de gendarme en e garrembe so na be mbumi yide be fay goto wala tun tiagal wonandaji arandeji di huli tam non wiide d'accord de solo sabbe darnata banamba do ka fa hande wala ko bilti rafin denagu modo woni banamba do wakat jun o kay ko mi kasindini yo mangal pat en wobbe ngarabe do e be do
pour le mois avec des renforts. Ce grab songa biddo bemal amé ande ngalodo bay netre miijoji modo do hello jamé di min noddirta face Facebook e compte Twitter studio tamani. No noddi min do dido numéroji di taw min do répondeur kalon ko jiddo no fur chapande jidde joy chapande jitté nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitté nay sappo didi wattu jono tajaral waday le hen yalla sukabe mali be ngala dubi sappo jidan jahtawe le yambereji mawdi anide wad le leede elede holitan wede FIFA windi lettre fewtude e leedi mali ndi be bi ben tinno kebana do won tidallaji gondi do fiugol ballon leedi mali ndi do e chapantati lewru avril warorundu micitede wede chapantati lewru avril ndu ne yo alangaro wono kafa hande dido tidallaji kebana ka jokalla hono wori Muhammadu Samaseku
sarti mo walde FIFA hokki leedi mali ndi yottoto fay boyata ñande sappo jidde lewru mars jabindu won ko FIFA neldi leedi mali talkuru hollitoru mettemere fewde ko yimbele politique be bilike e kabar ballon o den no e darra kanko Hussein Amion Gindo ministre humanido kabaru sembe chaldi o yoppa annyamo bammi o wattu seden ciagal hetugol ndu talkuru wundu dundundu kaf neldi ndardi leedi mali ndi wartirde fema fuddo wonno do fadde 33 lewru avril so idi yidi kadi embe jaha der karutal kan sukabe be kibinali dubi sappo jeddi ha kangal waɗede to leydi Gabon toon hakkunde sappo e nayi e nogas jetti lewru mai hitande 2017 so wona ɓe lontina leydi Malindi. Gilla ko kanko ministre Sembe Caldi o darni golle fema foot komini ɓe kabaru bolomɓe peccike nde ɗiɗi ɓe fedde hakkundere Konor Kenya wajjiminoɓe lam o yo yoppa anniya mo ɓami o nder bamko ɗo nde yiya fuf immadaraji na gaɗanne ma fedde Konor maɗum bureau kiɗɗo fema foot o fay so ɓe kirodira yilamo fuf e mabɓe kay yo walde FIFA nde itta jukoje ɗe
fedde nde ɓe noddirta Konor wonde ley leydi meɗen ndi humninde hono kabaru figol bolon hani jottirade ley leydi ndi Kenya ɓe gaɗi kawrital mabɓe ɗo Bamako ɗo le ngal ɗo kawrital ɓe mbi talatare warore nde ɓe garan wadde majere mawde ley hen fa yettoyo guɓe ɗum won kollitinɗe wiide wattu jurani denti fa paabo hono golleji figol bolon wori ley leydi meɗen ndi golleji laamu o keɗe kanko noddirteɗo Moussa Traoré o kanko woni hoorejo nde ɗo fedde komo sifi dow hen dow faccitago Mohamadou Sama Sekou.
C'est pas seulement la décision du ministre.
Wona tan anniya ministre o noon yo anniya gouvernement o darnude golle fema foot mbiɗen gikkani ko warata ko mbiɗen taƴuri ɗum wiide FIFA ittan jukoje ɗe fodde 33 lewru ndu kadi enɓe ekkintinoɓe mabɓe o ana to kabala toon gila ɓooyi kamɓe dun na gikkani ko warata ko fiyoɓe ballon leydi Mali gonɓe caggal ɓeɗun ko litti hollare mabɓe fewde e fedde Konor so Allah jaɓi ɗum ɓeɗo sukaɓe ɓe jahan kan gartoɓo o fedde Konor e laamu leydi Mali na gondi e immadaraji muɗum inchallah caɗele fof jeyatake hen banggue goɗɗo ɗum yo martini kumpa jamara nde wiide minen e dental baale ballon yoga na kani wadde maja ñande talatare nde hollitinde minen gondi e laamu
simplement que nous nous sommes derrière le gouvernement.
Fedde fema foot ittane ley hen wattu jono hollitamede kamɓe dulle cakkiti yontere nde ɓe gaɗi ɗum woni kawrital mabɓe ɗo Bamako ɗo ɓe jiide yimɓele joɗoɓe habaruji ɓe le majjum ɓe gaɗi noddago fewde e laamo ɗum anniyaji ɗi ɓamnoɗi tinno wirfitorɗo ɗiɗo anniyaji farde 33 lewru avril ndu yettade jukkoje FIFA ɗe foti cama le leydi Mali ndi keɗe kanko noddirteɗo Bissi Sangare o kankono hoorejo ndeɗo fedde komo sifi dow hen dow faccitago Mohamadou Sama Sekou.
Bon l'objectif de la conférence c'est pour éclaircir
fanda kawrital ngal yo ɓeɗande famu yimɓele ɓe bangal majere nde min gaɗi nde yonal fewi komin darra ministre o yuppude anniya mo ɓami o hewti min totti premier ministre o bataki kanko jeeyi martine min kumpa kabar muɗum noddago momo jogui fewde e laamu o yoɓe gattana kabar muɗum hakkillo saabi anniya mo ministre Sembe Caɗɗi ɓami o torde leydi men ndi sanne wakkati jun o kabar figol baron yo dariɗo ɗum sabmini ɗum tiɗallaji kewɗi ndenno gouvernement o hani huncande ɗum hoore yalla miɗen ɓamta golle immade amen yo salla anniya mo ministre o ɓami yoppe premier ministre o holliti wiide o ƴewtan kabaru muɗum ndenno miɗen gikkani yargol ɗum yesso yo kabaru leydi Mali ndi noon min miilay so mo yebondi ni enne
c'est quand même son pays traîné comme ça.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe jurniɗen ƴeylo ɗon ne le région ngaji ɗi en puɗɗiran ɗo kiita ɗo ko yata yimɓele capanɗe jettom dogotoro en gomɓe ley laamu kiito wattu joni ɓe gondi hokkude jamare wonde toon nde hakkillaji lobbino ñaw guite o wurri toon kowoni fana ngal ɗo kawtal dufaɓe ƴeyalo hono ɓe furɓe kani rentinir toon bowɗe mabɓe ƴeyalo hono ɓe kani sikkirade oɗo ñaw lanniɓe oɗo golle yo suudu dogotororu wondu toon ndu so wurute gardan faɗo sigaso ɗo ko yata sukaɓe jokkolɓe temdere e capanɗe joyom gollonoɓe kohe muɗumen kañin en gaɗi toon kawrital muɗum Kenya soɓe kokka toon kaaki ɗiɓe kani gollirde ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe ɓe golla projet ngawi nayiri koye banggal demal marde dabaji e marde liɗɗi kañi e waylitinde toon ñamduji fa yettoyo gollirde juuɗe caggal muɗum duyamɓe paabirama goto fu ko yata uyna capanɗe jeegom CFA. So wurute garan timminiren faɗo yorosoɗo kawrital fuɗɗi toon wattu jono jowingal dow hawaluji ngal ɗo kawtal fuɗɗi nokku noddirteɗo kumbiya iɗum ley laamu yoroso o koni fana muɗum faɓe ƴew to wattu joni no kabaru ndiyam meje mabɓe ɗe worri to nono ɗum hani nangguirede ɓe kollitiwi lanniɓe ngal ɗo kawtal ɗu walde ONG nde ɓe noddirta Ahmed dow heeƴo mabɓe kumminigo kabaru yirwere leydi jordi sikiraɓe Sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete hande ɗi anni mobilaji kewɗi kañum en mata ɗum won caggal cuuɗi nara banamba kañi e masine ɗiɗo mobilaji wiyama sikkitama wiyede jihadi koɓɓe goni ley hen kaaki kaɓorɗe tedduɗe do ana e majji laamu o holli tiwide wattu jonan wondi e rentade ɓe gondi yaltinde hen heeƴoji faɓe ƴeyalo hono ɓe kani fewtirde ɗiɗo tiɗallaji jamare wonde toon nde koɓe jiiɗiɗo mobilaji ɗi kaɓorɗe tedduɗe goni e muɗum ɓe ɗe ɗum woni hakkillaji mabɓe jottaki fewnoɓe kollitiri wiide yimɓele banamba ɓe kollitiwide laamu o faɗɗiri ɗum hen caggal fa hande taƴiral heɓaka ley hen hono kabaru fiwgol ballon sukaɓe jokkolɓe gala duuɓi sappo e jeɗɗiɓe yalla maliyan tawe ley ngal ɗo kawtal na tawatake saabi de FIFA windi ɓataki fewde e leydi Mali ndi holli tiwit so ni tiɗallaji gonɗi dow ballon le leydi meɗen ndi so keɓanaka jogala tan ɗo e arlal garowo o ɓe gaɗan jukkoje fewde le leydi Mali ndi wandinde noddata konor nde fa yottu yo wonde kasen fewtunde dum wono kabaru yimbe itabe ton le fema futube be fube ngadi noddango fewde e FIFA tinno jewto dido tidallaji fati wada dum wono jukkoje de fewtude e leydi Mali sekrabi wono no sembe kabaruji dum min jogini on do betande dum min jotti on sanne hedaade heejo jame ka faande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.